M Dubs Trenders.
I'm Vena, I'm Vera, sir. Fat in the big dog. Don't wonder. Positive. Nene chonchi po yamba Ndele ndi ude ndo muziko langa Yetu ngati wache nyamata Ama enela kumagani sapata Ndifole mbeke sase tukuko za madera Kutana nkatangare zipupuko masojera Pogwerisa nchitofoni Zose zindi zote gera Yesa ni usasalira kumakala wache njera Pere Sancheto, njila za makono teta kupusha Malawi kwa kantawi kakangono Vision 63, ikosa kuyenda wino ngatiti kutenga kao Ife munga adindo, sokolo la Malawi Ife, kujoka panu mpaka nakare Ife, osao pa makare Omwezi kulitenga sali samare Ife, okanka situkuko Ife, umetenga sinche zintu kwa chukuno Ife, nifeo, nifeo, nifeo Mpangere wapa wairesi Yaka nema kaya phone kaya interneti Tikoza kupeza poza vision yoti Malawi haza tukuko za tumpawi wose Soma ngoda lila boma Pachiri chonse teche pese ni kukona Ngati muntu patale kumaona Kumakala masompenya pitaka sake chuma Koti feso ni feboma na Kweli Sancheto Njila za makono tita kupusha Malawi Kwa kantawi kakangono Vision 63 Ikosa kuyenda wino ngati tiku tenga kao Ife munga adindo Sokolo la Malawi Ife Kuchoka panu mpaka nakare Ife Osao pa makare Bumwezi kulitenga zali samare Ife Oka nkasi tukuko Umetinga sinche zintu kwa chukuno Ndifu Ndifeyo 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 Kulo la Malawi Ndifu Kuchoka panu mpaka nakare Ndifu Osao pa makare Umwezi kulitenga sali samare Ndifu Oka nkasi tukuko Umetinga sinche zintu kwa chukuno Ndifu Ndifeyo 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 Ndifeyo
Download latest music from mdubstrender.com.